kuko buriya byose biva mu bitekerezo ndetse n'amabwire kwagakwiriye kwirinda mu muryango nyarwanda. Ese nayahe ayo mabwire ubutaha uzayadusangirize uduhe n'urugero? Rero mwakoze, nge mwabanye na Luwikeza Christella, ikiganiro jo kirakomeje. Ciao.
Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyanone. Bityo reka tubibutse ko twaganiriye ku nsanganyamatsiko igira iti: ese mu gihe cyo guhitamo uwo muzabana, ubona umuntu yakagombye gukurikiza iki hagati y'urukundo ndetse n'ibintu? Abanyeshuri biga muri kaminuza ya INLAC mu kiganiro mpaka kigamije kungwana ibitekerezo badusangije uko babibona, aho bamwe bemezaga ko bahitamo urukundo abandi bagahitamo ubutunzi. Ariko nawe twabanye ushobora kujya uhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe ukurikije kubyumva. Afata telefone yawe nonaha ujya handikirwa ubutumwa, maze wandike igitekerezo cyawe ubundi cyohereze kuri izi nimero:
0784128232 cyangwa se 0728028232.
Reka dusoze ikiganiro dushimira cyane mwe twabanye, by'umwihariko abari kugenda badusangiza ibitekerezo byabo. Muri studio nari Crispe Mizero kuri mikro, mu gihe Roje Nigena ari we waruhagarariye iki kiganiro. Reka tuzasubira ubutaha, gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika zirakomeza mu kanya.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibigo bitandukanye by'ubushakashatsi hirya no hino ku isi ndetse n'imbere mu gihugu mu Rwanda byagarutse mu minsi mike ishize ku kibazo cy'uruzuba, amapfa n'inzara mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu Rwanda no mu Burundi naho iki kibazo twakigarutseho kenshi mu biganiro byacu. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya muri dusangira ijambo. Nk'uko warumaze kwibwira abadukurikiye, dusangira ijambo y'uyu munsi irakomeza kwibanda koko ku kibazo cy'inzara, amapfa n'uruzuba byibasiye akarere k'Iburasirazuba ka Afurika n'u Rwanda rurimo. Navuze byinshi rero uyu munsi, reka tugume koko kuri raporo nzaramba iherutse gutangazwa n'umuryango utagengwa na leta ukorera Londres mu Bwongereza. Muri uyu mwanya rero reka mbasubize ijambo wowe Etienne Karekezi, uganire n'umwe mu bateguye cyangwa se bayoboye iyo raporo. Aratangira yibwira abakurikijwe rya Amerika.
Murakoze kuntumira kandi ndashimira n'abari kutwumva bose. Njyewe nitwa Mugenzi Rene, bandi mu muryango utagira aho ubugamiye witwa Global Campaign for Rwanda and Human Rights, mu magambo make no muryango uharanira uburenganzira bw'abanyarwanda.
Ndabasuje cyane ikandi kaze mu kiganiro cyacu bwana Rene Mugenzi. Murakomeye.
Murakomeye. Namwe murakomeye.
Natwe turakomeye hano i Washington. Mwatangaje muri uku kwezi hashize iminsi mike cyane tubonye raporo yanyu mwise nzaramba. Muri make cyane iyi raporo igamije iki, iribanda kuki?
Iyi raporo igamije kwereka amahanga n'imiryango cyane cyane ifasha ibabwira uti mu Rwanda hari inzara ikomeye, inzara itarigeze ivugwa nk'uko imeze, tugira ngo bamenye icyo kibazo gihari batabare abanyarwanda inzara iri kwica benshi cyane 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 mu karere k'Iburasirazuba no mu majyepfo y'u Rwanda.
Iri zina nzaramba ni izina rimaze igihe rivugwa mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu kubera uruzuba rwibasiye uturere tumwe na tumwe. Muri raporo yanyu muravugamo cyane cyane uturere tw'intara y'Iburasirazuba, navugamo ndebye raporo yanyu muravugamo akarere ka Rwamagana cyane cyane Nyagatare, Bugesera, Kayonza, Kirehe ndetse ni uturere twa Nyanza na Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Kuki utu turere?
Utwo turere nitwo twabashije kubona tuzahaje kuruta ibindi, cyangwa twabashije kuvugana n'abaturage baho cyangwa abantu bahatuye kubu ngubu bahunze inzara bakaba baragiye mu tundi duce tw'u Rwanda cyangwa abenshi bandi bagiye hanze y'igihugu. Ntabwo ari ubwoko utwo turere konyine dufite inzara, ariko niko twebwe twabashije kubona twazahajwe kuruta utundi.
Mu buhe buryo?
Mu buryo bw'ibiryo abantu bafite, uburyo abantu benshi bashonje, cyangwa uburyo bw'abantu benshi bari guhunga bava muri ako gace. Usanga ari abantu bashonje kuruta abandi, cyangwa abantu benshi bari kugenda basuhuka bahava bajya gushakisha amaramuko mu tundi duce tw'u Rwanda cyangwa hanze y'igihugu.
Muratanga imibare iremereye cyane y'abantu bashobora kuba barahunze utwo turere mugarukaho muri raporo yanyu. Iyi mibare yanyu mutanga ishingiye kuki?
Imibare twatanze y'abantu bageze ku 150,000 ni imibare y'abanyarwanda. Ubu ngubu ni ikigereranyo kiri hasi, ntabwo ari imibare exact, ni hasi, ibyo bita approximative mu Gifaransa, ni hasi y'aho ngaho abantu bahunze igihugu kubera izo mpamvu. Abantu cyane cyane abantu bari muri abantu bari mu Bugande niho umubare uwo mubare munini uri w'abantu bangana gutyo. Imibare yo twayibaze dukurikije imibare itangwa na HICR n'indi mibare iri guta itangwa n'ubutegetsi mu butegetsi bwo mu Bugande bw'abantu bo mu bari w'abanyarwanda bari kugenda binjira mu mezi 18 ashize.
Hari amakuru twagiye dutangaza, ariko kandi ndumva muri raporo yanatangaje nayo Leta y'u Rwanda yabigarutse ivuga ko bamwe muri abo bantu tuvuge bagiye bajya hanze y'igihugu bagiye bidaturutse ahanini cyane ku nzara cyangwa se imibereho mibi, ahubwo ari ugushaka indi mibereho cyangwa se ubundi buzima hanze y'u Rwanda.
Ibyo bintu ni ibintu byakunze kubaho mu mateka y'u Rwanda, abantu bagiye basuhuka bajya gushaka ubuzima nibyo hanze, ariko ntabwo bigeze bagenda ku mubare ungana gutyo mu gihe gitoya. Mu mezi ageze 18 yonyine hakaba hari 150,000. Iyo iba ari krize, ntabwo iba ari uburyo busanzwe abantu babajya, nuko hari ikibazo gikomeye kiba cyabaye. Icyo kibazo rero gikomeye twasanze ari iyo nzara ikomeye. Nubwo Leta y'u Rwanda yavuze ko ari inzara, ariko uburyo yabivuze yo yavuze ko mu mwaka ushize batangaza ko hari imiryango 400,000 ishobora kuba ifite icyo kibazo cy'inzara, ni ukuvuga nk'abantu 200,000, ariko twasanze ari benshi. Abanyarwanda ubumva barekejwe n'ikibazo cy'inzara bari hafi 3,000,000 cyane cyane muri urwo duce twavuze no mu bice by'u Rwanda. 3,000,000 ni umubare mukeya dukeka, ariko twabashije kugera, ariko bashobora kuba bari hejuru yaho, ni benshi cyane kuruta abo Leta yatangaje mu mwaka ushize.
Hano ku Ijwi ry'Amerika tumaze igihe dukora ibiganiro n'inkuru zijyanye n'ikibazo cy'uruzuba ndetse n'ibibazo byo kubura ibiribwa byibasiye akarere ka Afurika y'Iburasirazuba n'ahandi ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi ku isi, ariko ahanini bitewe n'imihindagurikire y'ibihe nizo mpamvu ahanini cyane zitangwa. Ariko mwe hano muri raporo yanyu muribanda cyane ku kibazo cy'u Rwanda n'iki kibazo cy'inzara, muvuga ko byatewe ahanini n'ingamba zidafatika z'ubuhinzi Leta y'u Rwanda yategetse abaturage gukoresha.
Nibyo koko muri kara gace k'Iburasirazuba bwa Afurika habaye hari ikibazo cy'izuba ryabaye ryinshi kuruta ibindi bice, ariko nko mu Rwanda urebye cyane cyane mu Burasirazuba iryo zuba naryo kuko rirahari, ariko ryaje riza ari nko kubasonga ku kibazo cyari gihari gikomeye. Kuko iyo urebye mu mateka y'u Rwanda hari izuba ryigeze ryagiye riba inshuro nyinshi ringana gutyo, ariko ntabwo abantu bagize ikibazo kigera aho ngaho. Ibyo twabashije kubona n'ubwo izuba ryaje kuko rikaza ribahuhura rica rituma ikibazo cyari gihari kiba kibi kurushaho, twasanze hari ikibazo cya politike y'ubuhinzi ya Leta y'u Rwanda, cyane cyane nko kubuza abaturage guhinga ibihingwa bitandukanye bakababwira ngo bahinge igihingwa kimwe gusa. Nk'ibyo bintu byarahabaga, igihingwa kitabasha kumera nk'uko byari bisanzwe bigenda ubwinzara ikatete abaturage, ariko kera bahingwaga byinshi cyagiraga ikibazo ikindi kikaba ibindi nka 2-3 bikaba byabagoboka. Ibyo bintu byose rero ntabwo byabashije byabaye. ikindi kintu cyabaye ni uko muri kara gace ni agace karimo ibiyaga byinshi cyane. Akenshi wasangaga igihe amazu yabaga babashaga kubera amazi menshi babaga kubasha kuhira no kugira ngo ibyo batabari ibyo iyo myaka yabo. Ibyo bintu byose ntabwo byabaye n'ibikoresho byose byaguzwe na leta mu byatangwajwe no muri raporo ya Audit General muri 2015. Ibi bikoresho byose byaguzwe miliyari zigera kuri 2.7 biraho ngaho ntabwo byigeze bikoreshwa. Ibyo byose byaje bituma iyo nzara iba mbi imerera n'aba baturage. Ikindi ni uko n'abo baturage bahingaga babashaka guhinga nk'igihingwa kimwe gusa iyo bajyaga kubigurisha kubera ikibazo cy'ubukungu kiri mu Rwanda babonaga amafaranga makeya adashobora gutuma babasha kugura ibindi bihingwa bakeneye. Urumva ko ikibazo cya politiki y'ibihingwa nacyo cyambere nabi abanyarwanda. Ikindi kintu cyabaye nanone
kiri. None se utaragera kure se bwana mugenzi icyo kibazo cy'igihingwa kimwe ndumva hari abaturage twigize cyangwa se bigize kwitabira gahunda zacu ibiganiro byacu bagatangaza ko guhinga icyo gihingwa kimwe cyane ko hari aho bajya bibumbira mu makoperative byabafashije guteza imbere umusaruro wabo no kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi. None mwe muravuga ko atari ko bimeze?
Ntabwo ariko bimeze mu byo bindi twavuze mu cyegeranyo cy'iki kintu kirimo gikomeye kijyanye n'ibyo ni uburyo bwo kuvuga mu Rwanda abanyarwanda abaturage kuvuga ukuri bavuga uko babitekereza uko batishimiye na leta. Niyo mpamvu bitagaragaye nk'abo baturage bavugaga abenshi iyo bari kuvuga cyane nk'iyo bari kuvugisha itangazamakuru cyangwa abategetsi ubutegetsi buhari ntabwo bavuga ibyo leta ishaka ko bavuga. Ntabwo iyo bavugira ku ruhande iyo bavuga bari bonyine nibwo bavuga ikibazo uko kimeze. Niyo mpamvu abaturage bavuga gutyo. Ariko iyo politike y'igihingwa kimwe abenshi yabateje inzara ikomeye cyane basubiza inyuma biba ngombwa ko bamwe bata n'amasambu yabo n'amazu yabo bakagenda bakajya nko mu Bugande aho bashobora kugenda bakaba bahinga ibyo bishoboye kubatunga cyangwa bagashaka.
None se urashaka kutwumvisha ko umuturage kubera ubwo buvuga ashobora gutangariza itangazamakuru cyangwa se amahanga ko yari yakijuta kandi mu by'ukuri afite inzara? Birashoboka.
Ibyo nicyo twabashije kubona niko mu Rwanda byagenze kugeza nk'ubu ngubu. Nimba hari abantu bageze kuri miliyoni zigere kuri 3 ziciwe n'inzara bikaba bidatangazwa cyane n'abaturage ngo bahaguruke wenda bagende bajye nko ku butegetsi bavuga bati ibihingwa byanyu muduha ntabwo bijyanye n'ubutaka bwacu cyangwa bitwicisha inzara muduhe ibingibi nibyo ubutaka bwacu bushobora ntibagishobora kubivuga bo bahitamo kwigenda nibyo bibaha amahoro bakajya gushaka ubuzima hanze. Nicyo kintu kibabaje twabashije kubona muri buno bushakashatsi twakoze. Iyo tuvuganye n'abaturage bari mu nkamba aho ngaho cyangwa bagiye gushakisha imirimo ngaho cyane cyane mu Bugande n'abo mu Rwanda bari umuntu agenda avugisha umwe atari ahantu abategetsi baba babumva.
Ariko hari na za raporo zatangajwe n'imiryango mpuzamahanga ndetse navuga na raporo zatangajwe na banki y'isi yose zigaragaza ko mu Rwanda ubukungu bwiyongera kandi ko imibereho y'abaturage igenda itera imbere imera neza. Mwe murasa nk'aho muvuguruza.
No, izo raporo zo zirahari ariko no kureka izo raporo zakoze. Izo raporo zo mwari muvuze akenshi zatangwazaga hakurikije imibare yatanzwe na leta y'u Rwanda ubwabo ntabwo bagendaga ngo bishakishirize amakuru. Ariko mu mwaka ushize mu 2016 hari imbere raporo ya Global Food Security Index ireba ibibazo by'ibiryo byo mu Rwanda nabyo yavugaga ko 20% y'abaturage bari mu kibazo cy'inzara gikomeye abandi 40% ko bashobora kujya muri icyo kibazo kandi iyo raporo yasohotse mu mwaka ushize mu 2016 ugitangiye. Umva ko urebye imibare yabo usanga urebye n'igihe gishize ushobora gusanga ko iyo mibare yabo iri hejuru y'iyo twe twabajije kubona. Ibyo rero ibyo by'amaraporo byo ntabwo biterwa n'uwayikoze biterwa n'aho bavanye amakuru ariko akenshi bavanye mu makuru muri leta amakuru muri leta usanga bitari byo nabyo twavuze bati impamvu bitazwi nuko leta y'u Rwanda ishaka gukomeza kugaragaza ko ari igihugu cyateye imbere abaturage bateye imbere nibyo bishaka kubigaragara hanze. None ugasanga ari mu imibare imwe isohoka itari yo.
None se niba muvuga ko iyo mibare itangazwa muri raporo tuvuge nk'iza banki y'isi yose ikigega mpuzamahanga cy'imari n'indi miryango cyangwa se ibigo bikomeye byo ku isi bitakwizerwa, mwe iyi mibare mutanga n'ibyo muvuga ko bigaragara ko mu Rwanda hari inzara cyangwa iterwa n'ingamba za leta mu by'ubuhinzi, mwe mubona ko imibare y'abantu bayizera bate?
imibare yacu kuko tubaha uburyo bakongera bakongera bakareba uburyo imibare yacu twayibonye twabamwe twatangiye kuvugana nabo haro twakoranye inama ejo hashize ari nabo tuzakorera inama ejo hazaza n'imiryango itanga imfashanyo bari kureba ati biriya bintu mwabibonye gute mu turi kubereka yuko bashobora kugenda byonyine bakabara umubare w'abanyarwanda binjira mu Bugande barangiza bakajya cyangwa bakajya gushaka muri biriya bice bakajya gutembera muri biriya bice bonyine bakagenda bareba ikibazo ukuntu kimeze. Ibyo gihe rero turizera ko namara kubibona koko icyo kibazo gihari bazagenda bagatabara abanyarwanda kuko
muratabariza abanyarwanda kuri iyo kibazo cy'inzara. Ariko hari amaraporo leta y'u Rwanda yitangaza ivuga ko hari igihe abaturage ubwabo badashyira mu bikorwa nk'uko biteganijwe ingamba leta ibabwiriza gukurikiza kugira ngo biteze imbere. Mwe uruhare musanga umuturage ubwe ashobora kuba yagira ku kibazo cy'inzara ni uruhe?
Uruhare rwe ni urwo kugira ngo abashahinge ashake atere imbere cyangwa abwire ubuyobozi ikintu kitagenda. Ikibazo cyo mu Rwanda rero ni uko ubuyobozi buzana buha abaturage ibyo bagomba gukora abaturage bakabikora, niyo bitagenze neza leta ntibihindure abaturage icyo bashaho gukora kubera ko nta bwisanzure buhari aho kugira ngo bajye kubwira leta ibyo bidashaka kumva cyangwa ushobora kubatera ibibazo bagahitamo kwigendera. Ubwo uruhare rero rwabo ubundi rwagombye kubwira ubutegetsi ko ibintu bitagenda, ko bagombye kubareka cyangwa byagombye guhinduka, ariko akenshi ntabwo biba. Ni nacyo twasabye na leta y'u Rwanda yuko yareka abantu bakisanzura bakayibwira ibintu bitagenda kugira ngo nayo irebe ko yahindura imigambi, kuko iyo migambi ntabwo iri gufasha uko bigaragara, ntabwo iri gufasha abanyarwanda ahubwo iri kwica. Ikintu gitangaje ni uko muri icyo kibazo mwari mwambaje bwa mbere kijyanye n'izuba ryabaye muri kariya gace mu gasoro bwa Afurika, kandi mu bihugu by'Iburaya, mu Bwongereza, mu Bufaransa, imiryango myinshi yarahagaritse kugira ngo ijye gutanga ibiryo muri kariya gace. Ariko mu bihugu hari muri iyo porogaramu kampanye kugira ngo iri gusaba abaturage b'abanyaburayi ngo batange amafaranga bagure ibiryo babashyire muri ibyo bihugu bigomba kuzafashwa. U Rwanda ntabwo rurimo.
U Rwanda rwatangaje ko kubera iki u Rwanda rutarimo,
kuko era ko ibyo bihugu bindi byaravuze ati nyaboneka tumerewe nabi mudufashe. Ibihugu bifite ubukungu buruta u Rwanda nka Kenya cyangwa Ubugande barasabye bati nyaboneka mudufashe, dufite ikibazo cy'inzara twe dufite. Ariko u Rwanda rwo kora ko rwihagazeho ntabwo rwabashije ruri muri abo bantu bagomba gufatwa n'iyo porogaramu bari guhamagara ngo yitwa East African Famine Appeal Fund. So u Rwanda ntabwo rurimo. Icyo rero turi gushaka guhura n'iyo miryango tukabwira ati n'u Rwanda murushyiremo kubera bino mpamvu izi ngizi twabashije kubona, murebe ukuntu mukira mu Rwanda mufashe abanyarwanda atari abo mu Rwanda gusa ariko n'abari mu nkambi n'ibyo bihugu byabacumbikiye n'abagiye gushaka ubuzima hanze nabo mubafashe.
Mwe muratangaza iyi mibare n'ibyifuzo mukize hanze, ariko muri hanze y'igihugu tuvuge ku buryo bwihuse niba ari ugutabara abaturage, kuko bivuga ko barimo kwicwa n'inzara. Ni ngombwa ko hajyaho ingamba zihuse zatuma baticwa cyangwa se badakomeza kuzahazwa n'icyo kibazo. Ikihuta mumva mwasaba ku ruhande rumwe leta y'u Rwanda, noneho ku rundi ruhande umuturage urebwa n'icyo kibazo, ni iki mwatubwira?
Kuri leta y'u Rwanda isa n'icyo twayisaba ni ukugira ngo ireke imiryango ibintu byihutirwa, ireke imiryango ifasha ku bantu batishoboye cyane cyane ibishobora cy'inzara, ize irebe icyo kibazo ukuntu kimeze, bareke bakore mu bwisanzure, bazanire ibiryo abaturage b'abanyarwanda bashonje bamerewe nabi ubungubu. Icyo nicyo kibazo cy'ubugaje cyenewe ubungubu ku baturage. Umuturage w'umunyarwanda nabo bagerageze uburyo bushoboye koze ntabwo biba byoroshye, babwire baberekane ko icyo kibazo gihari, babwire leta bahaguruke ari benshi, babwire leta batakambe, leta nayo batakambirize hanze.
Hanyuma mukumva ko izo ngamba n'iyo mikorere ikurikijwe nko mubivuga, ariko izuba rigakomeza kuva, ikibazo cy'inzira muva cyakemurwa cyangwa se ikibazo nyamukuru ni uruzuba rwibasiye akarere kose ka Afurika y'Uburasirazuba n'ahandi ku isi?
Ikibazo cy'izuba cyo kirahari, ariko ikibazo cy'inzara ntabwo cyagera nk'ahantu ntabwo cyagera. Ibyo ni cyo kibazo cya politiki z'ubuhinzi, za gahunda z'ubuhinzi, zo ntabwo ari ibintu byahita bizana umusaruro na gahunda z'igihe kirekire. Ariko icyo kibazo cy'izuba nacyo kirahari, ariko ntabwo ari cyo kibazo gikomeye mukuru, ari ikibazo cya politiki y'ubuhinzi nicyo gikomeye mukuru kiri mu kiragihugu.
Mukumva ari ikibazo cyagombye guhagurukirwa na leta y'u Rwanda ubwayo?
cyane igahindura iyo politike y'ubuhinzi mu buryo mu myaka iri imbere nuko abaturage bazi ubutaka bwabo bazi ibihingwa byabo iganire n'abaturage abaturage bakavuga uko babibona na leta nayo ikabafasha n'imbuto no kubashakira amasoko mu myaka iri imbere icyo kibazo cyaba kimaze gukemuka
bidakozwe se nkuko bwana mugenzi mu biteganya cyangwa se mu bisaba murumva ingaruka zagira ku rwego
ingaruka hari inzara izakomeza yica abantu abanyarwanda benshi bazakomeza bave mu gihugu bagende hanze abandi bantu bakomeza abana bato cyane cyane nibo abenshi umubare w'abana bapfa bakiri bataragira imyaka itanu ziyongera n'abanyarwanda bagende ku buryo hari ibice muzaba abanyarwanda mu myaka umwaka umwe cyangwa ibiri iri imbere muzasanga ari yarahindutse nka shyamba nk'ibihuru abantu barigenda
ndabashimiye cyane bwana Rone Mugenzi ni umwe mu bayobozi b'uyu muryango utagengwa na leta Global Campaign for Rwandan's Human Rights ukorera i Londres mu Bwongereza watangaje raporo ku kibazo cy'inzara mu Rwanda
nongeye kubashimira wowe Etienne Karekezi na bwana Rene Mugenzi kuri icyo kiganiro kuri raporo yiswe Nzaramba igaruka ku bibazo by'inzara nduruzuba mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko ku Rwanda tumaze kumva no gusoma ibivugwa n'uwo muryango uharanira uburenganzira bw'abanyarwanda muri raporo yise Nzaramba twashatse kumenya icyo ubutegetsi bw'u Rwanda bubivugaho ku murongo wa telefone Madame Louise Mushikiwabo umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ntiyitabye tuvugana na bwana Radisiras Ngendahimana umuvugizi wa Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yadutsembeye ko ntacyo bashobora kubivugaho barafata ibyanditswe byose nk'impapuro mpimbano buri wese yakwandika bityo ko leta idashobora gusubiza ku cyo bita tract twahisemo rero kwegera bamwe mu baturage muri tumwe mu turere Nzaramba igarukwaho reka duhere mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda tubaha ijambo
inzara rero nisanzwe iri kuri buri wese nta bijumba bihari nta myumba tehari n'ibishyimbo ni ugutoragura
aha ngaha turi mu mudugudu wa Kabakene mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda bigaba byaratewe n'iki rero
urebye imyumbati turayihinga imyumbati tugasanga imyumbati yarabotse ubwo rero ibijumba nabyo imigozi irasara ni ukuvuga ngo inaha n'inzara gusa ihibereye nta kindi
uri umugabo mu rugo w'abana bangahe
yewe abana afite bamwe baragiye baba mu Mutara niho bari sigaranye n'umwana umwe wiga w'umuhungu n'akandikana gatoya gahari ko rero nyine kugira ngo turye inaha ngaha ni ukuba waguze nk'ikiro kifu kiri kuri 500 nicyo kidutunze mbega nta kindi
ubwo nibazaga nti umukozi wa Nyakabyizi akorera amafaranga angahe
ye umukozi wa Nyakabyizi rero inaha akorera amafaranga 600 ariko 600 burumba ni nk'ikiro kimwe kifu nta kindi kintu yanagura no mu isoko uretse icyo kiro kifu
n'ubuzima mumaze migihe kingana iki
yewe ubirebye tumaze nk'igihe kinini ko mbona se turahinga iyo myumbati gasara nta kindi kintu mbona kidufite urabona inaha ngaha nta bitoki bihaba ibitoki byaturukaga i Burundi rero ubu ngubu kugira ngo Burundi yambuke biragoye kugira ngo agere inaha ngaha nawe abaciye mu bintu bikomeye kuko yambutse abarundi baramufata bakamuhuragura bakamumerera nabi yambuka yihishe
ntabwo mujya musaba ubutegetsi se bukabafasha
ubutegetsi se bwatufasha ubu ngubu ibyisabiriza ngo byarangiye nta muntu ugisabiriza oya umuntu agomba aho ngaho nyene nta kundi
niwo muco babatoje ko utashobora kuvuga ikibazo
ushobora kuba ufite ukavuga uti ndashonje none ndakanjye gusabiriza oya ndumva ibyo ngibyo batanabigukundira ahubwo ugiye no gusabiriza abana kukubita
ugiye kumurenge se ukababwira ikibazo ufite ntabwo bashobora kugufasha
ikibazo cy'inzara cyo baranakizi ntiwakwirwa uvuga ngo ugiye kumurenge kuko iyo yageze mu isoko akabona nta bijumba bihari akabona nta mwumba atari akabona nta bikimbo bihari yakagombye kumenya kuba abaturage be bashonje kutugira inama rero batugira inama kuko bati mushobora guhinga imyumbati mugahinga ibijumba ubuho baranabitwe birembere bari baratubujije no guhinga ibijumba batubwira ngo niduhinge ibigori ibigori rero burya n'umwaka ushaka imvura iyo habuze imvura nk'ubu nk'ibigori bari barateye byose byarumye ntibyeze ubwo rero noneho batwemereye guhinga ibijumba ariko ikibazo nta migozi
reka tujye kuri iyo gahunda y'igihingwa kimwe
yeah.
Baravuze ngo muhinga ibigori byabahaye umusaruro byagenze bite
burya cyane cyane kugira ngo imyaka yere biterwa n'ijuru ryabaye ryiza ntabwo rero ijuru ryagiye biba ryiza habayeho ko duhinga ibigori koko cyane ndetse dushyizeho umurego ariko imvura irabura mu birere nuko bya bigori byahise bipfa ni nayo nzara cyane cyane ubu birebye dufite
tugeranyirize ubwo buzima bwa mbere bataravuga ngo muhinga igihingwa kimwe na nyuma y'uko mwagihinze
mbere bataraba ngo duhinge igihingwa kimwe twahingaga ibijumba muduhaga tukabona intuze ibijumba ariko bavuze bati ibijumba kubihagarika mugahinga ibigori twase twitabira ibigori ndetse bagenda bakata no mutubande ukuntu umuntu azajya ahinga ibigori hanyuma ibwo ibijumba byo byari bibaye nk'ibivuyeho duhita duhinga ibigori byakomeje bigenda buke bicya kubera ko imvura yakomeje iba nkeye ubu rero ibyo twahinze byaragiye bya bigori rero bivuyeho ubu twihagarariye vide ya migozi nayo twagendaga tubeshya beshya umuntu akadukungika ahantu natwo twarasaze
mbese ubwo bibaye ngombwa ko batanga imfashanyo z'ibiribwa murabikeneye niba nkumva neza
imfashanyo z'ibiribwa kabisa zibonetse baba babaye nk'abadutera inkunga kugira ngo yenda tutegereze igihe kindi cy'imvura izongera kugwa ariko kuva noneho nta nkunga yaboneka ngo bigenda babe badufasha kuri iri zuba rigiye kuza noneho ndumva bya bizunyuka tuzayishira pe ntakundi rwose
mvugane n'uyu mugenzi wawe nanone uraho muze
muraho neza cyane
cyangwa ntabwo ushaje ni imibereho
ni imibereho nyine ntabwo bwari ubusaza bwa cyane imyaka 40 n'ingahe ntabwo yari ubusaza ni ibihe bibi
nuko se navuganaga na mugenzi wawe imibereho inahihagaze ite
imibereho yino rero imibereho yino nta kigenda kubera ko imyaka imaze kudushiraho
murabona iyo nzara yaratewe n'iki
inzara ikintu cyagiye kiyizana ibihe by'ibirere byagiye biba bibi kandi nanone hariya byo guhinga ibigori yego ibigori ni byiza ariko tumaze gucika ku bijumba ahanini n'inzara ahanini itereye
tubwira ukuntu byagendaga mbere
ibintu bikigira n'ibihe by'ikirere bikiri byiza wahingaga ibijumba ugahinga imyumbati ugahinga ibyo bishyimbo ugasanga biradufashije kuko bya bishyimbo iyo byeraga waba ufite ibijumba ukaba ufite imyumbati noneho ukagerekaho nimba nari guteka nk'ikiro cy'ibishyimbo ngafata ibijumba cyangwa imyumbati icyo gihe abana bakarya bagahembo none ubu rero ntibikiriho
twagiye twumva hirya no hino mu turere dutandukanye by'inzara bibananira bagasuhuka hari imiryango inaha yasuhutse byagenze bite
babona imibereho y'inari mike bamwe bakagenda babikura bagenda nk'aho iwacu barimo rwose bamaze kujya bagenda
babagiye hehe
bamwe barajya ngo Bugande bose ni ukugenda nyine bataragize
hari imiryango ufite waba uzi yagiye
nge nk'abanjye bamaze kugenda numva buri benshi hari mukuru wanjye umwe na murumuna wanjye b'abahungu bo ni babiri n'abashiki banjye ba bane
nawe urateganya ko hatagize igihinduka wagenda byagenda
ububasha bwo kugenda aribwo bunani afite abo bana bangana gutyo gusa abo bana nabapakiza iki nafata inzira ngo nibajye mu nzira icyo kibazo nyine yangize tombora nkabona aho nkorera nka 600 dore ko ino bakorera 600 ndagenda nkagura icyo kiro bakarye nuko niyo mibereho yawe
abavandimwe babe basuhutse muravugana umenya amakuru yawe
turavugana abana n'anyaruka bakaza kusura nka mukuru wanjye rwose nk'ejo wundi yaraje ahubwo aratangara nkambonye ati rwose ko mbona washaje waba umusaza rukukuru n'abamubonye banje bakavuga ati reka da ahubwo umukuru ni wowe ntoya
ikibazo nabajije mugenzi wawe bibaye ngombwa ko haboneka imfashanyo y'ibiribwa umuntu yavuga ko ikenewe hano igisagara bimeze bite
yewe irakenewe pe irakenewe rwose dore nk'ubu nguhe n'urugero rworoshye dore nk'aha ni Nyaruteja ni mu isoko niyo wacamo ukareba uko ibintu birimo bigurwa wabona ko bigoye
aho ngaho uravuga iki byarabuze cyangwa habuze amafaranga
byarabuze byo ibiribwa byarabuze
nyambona rimwe na rimwe umukuru w'igihugu yasuye abaturage bamugezaho ibibazo iki kibazo wakiguha ngo uhagarare imbere ya Perezida Kagame wakimubwira
ikibazo cy'inzara seri nabura kukimubwira kandi kimbangamiye ntakivuga rwose mfite uburenganzira ntakivuga kuko kirambangamiye
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda namwe abakomeje kutwumva twongiye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mukire ibihe byiza.